niveau global.
Fannuji joyi kan en cuɓa bi'a ɗum artirgina do gollude fannuji joyi ɗi endandu ɗiɗum hani ƴewtinade non ko mosala saɗor maji majji fannuji cuɓaɗi ɗiɗu goni renude cellal himɓe diyan laɓɗan jarteɗan heɓum demal e ñamri he ƴora himɓe fannu himɓe keɓa hiite courant nden fannu saɗor maji ɗi wonƴitagol bakaji e guluji gaddanta himɓe nder leydi fuu fannuji joyi ɗi endan no tilsinon sigila ƴewtinade fi majji heɓu dabare joɗɗine ɗum fa handen ko watta himɓe mbawa waɗude gurna mum nder koyirnande ni Allah waɗi saɗor maji ɗi endan
kewtakaɓe.
Nafakkaji ɗiye ɗum wawi waddi har ko darta fi yaadu yeeso nder leydi.
L'avantage de ces cadres
nafakka joɗɗinde sigila dow fannuji joyi ɗi endan kan woni nde en darini nde nder leydi noon naada caka leyɗe e leyɗe noon nder ƴewtinade gollude fannuji ɗi endan ni jo en ande mawɗe e ñeñamɓe golle ɗe endan kan en tawa nder majju wakkati warde wakkati du ɓe kawrata ɓe ƴewtino nden ɓe joɗɗina dabare golle tene fo misali ɗo enen leydi Niger nde en daari ɗiɗum ƴewtino fannu torraji ɗi himɓe tawra dalila saɗor maji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana ɓe dow fi cellal maɓɓe misali dungu ñaw paɓɓe e ko nan
vice versa
deynoye ɗum waɗa ko himɓe mbawa nawtorade nder burnam muɓɓe nafakkaji keɓaɗi fuu
dans le cadre de ces groupes
lewru fuu miɗen gaɗa ɗerol andinore ɗerolgol nder mum tawa habaruji ɗi jottinte e himɓe habaruji ɗiɗu ni fa handen ɗiɗi peccide himɓe dow groupe uji whatsapp habaruji ɗi enden hikka min joɗɗini dabare ko watta himɓe nantineɗi nder ɗemle mumɓen misali hawsankore e jarmare heɓa jama are fuu faama ko hiɗa waɗede e koɓe kaani waɗude gam heɓude wawade saɗor maji irɗi hen noon fuu bawɗi gari he maɓɓe wakkati mo hen noon
ou tel ou tel ou tel risque